Tātou suʻesuʻeina o le fioga a le atua i le aso ma le aso e aumai e iā te i tātou ia manatu lelei e taʻitaʻiina ai o tātou olaga i le souā o le soifuaga nei loo tātou iai. Ua outou silifia usoe matua fāfine. Ua tātou ola i se taimi ua matuā utiuti ma e lē toe agaʻi atu le tātou lalolagi i se auala faapea e lelei le tatou lalolagi lumanaʻi. Ua tatou vaavaai i mea tutupu o faaiʻiteʻite e tulaʻi mai i lea mea ma lea mea i tue fā o le tatou kelope. Na tatou iloa ai lea, ua tatau ona tatou manatunatu loloto iā i tatou mo tatou lava olaga ma fesili ai seā le mafuaʻaga o nei mea uma. E tasi lava ia le faamatalaga a le tusi o loo tāua iā te i tātou, God is still in control. Lona uiga o le atua lea na te uʻumia le tātou kelope. God is still holding our globe, our world. O loo iai ia masalosaloga o le toʻatele o tagata fai mai ae a pe a faapea o le a tau nei se taua. O Iran lava lē e tau tosotoso taliga mai le United States ae fai mai ia le faamatalaga a Obama o option uma lava ia femelei ai, it's on the table. Lona uiga e iai lava le taime fai ona gāpā ai se taua tatou te leiloa peitaʻi. Ua uma ona taʻu mai e le atua iā te i tatou e lē faaumatiaina o le tatou lalolagi i se taua ina mea tau nukilia. Our world does not end because of those wars and rumors of wars. Nuclear bomb. Because God is still in control. Lau fai le tātou talo. Le tua mātou te vivii ae o mātou loto i lau fio le nei tu la fiafi. Mātou te ole atu. Ia e fāpu. Pulo mātou mata e maise o mātou uso matua fāfine. Oe umafai ono fātasi mai nei po mātou te whaalongo fātasi pe a fola fola lau fionga. A vea lau fio le whaia onga le nei fiafi ma le nei po ono o lau suafa o mātou wāl au tue nei Yesu. Amen. O le fesiri lela a tātou fesiri e māsaine fesiri ai oi ea o le āpū lea lo tātou lulangi. Who will control our world like I told you? Nobody but God himself is still in control. He was in control in the past, the present, and in the future. Tau Silvia, au ta oto le tātou lulangi, ma tu tupu mai o tātou manatu, tātou sirisiri, o le āle me o le ā tupu le tātou kelope. E tasiri mea tātou te whaftai ai, o loo iai lea fionga a lea tua. Lea tātou whaitau, sirsila lau whaitau inat, o loo ia te tātou fōi le upo o le vālo anga, e sili lona mausali, e le lei o nau tō nau nau iai e pei se la mepa e mūli mea pōngi sā, se ia tafa mai ata, se ia alua e fōi le fetu wāo iau tō loto. Whai mai upo le tusi, e le ai se mea tātou te popole ai, o loo ia i tātou lea fionga lea tua. O loo ia i tātou upo le vālo anga e sili ona mausari. Ae whafungfoi fai maila apostolo Peteru e le lei ona outou naunau ia i awae a e pei o le moli, e pei o le la mepa e mamui le mea pungsa. Let us read the English translation. It says here, we have also sure word of prophecy. Whereunto we do well, that he take heed as unto a what? A light that shineth in a dark place until the day dawn and the day star rise in your heart. What does it mean till the day dawn? And what does it mean here and the day star? This is the other name of Jesus. You know, when we read the word of God, you will see the light, and that star is Jesus himself. Revelation chapter 22, verse 16. It says there that Jesus is a morning star, the root of David. E fa ma oni le tua lona winga lo tau mai a te tatou e ta tau i a te tatou ona tatou baba ai ma tatou tilo tilo le fionga le tua o le tusi la le alo taua tau sirfia u fa ma tala mai a te tatou e lua tusi o lo fa ma tala mai ai e patino i valo angal tuspa ia o le tusi leo tanielu ma le tusi o falinga o tusi nei foi mai o tusi o le valo anga o lo fai loa mai ai mea le atu tupu le taimi o le iunga. Aha, tau sirifia u soe mtu fafine ile fiafil nei. Tātou te fie loa mea o lo tupu le tātou taimi. Mai lava ile amatanga, mai le taimi o Tanielu, a wā a e feita wina le tusi o Tanielu, o lo fai mai upo Tanielu, ia e puni le tusi a wā e telo naso. Ai ia nau tātou o le tusi o fālinga fai mai, ua le to iei ni aso, lona winga, ua tātou iei i teimi o le iunga. A o tātou man natu, ma fai mea uma tātou te man, ma maana nao iei, u soeo te mana, ta watu iei te utou, ua tātou wola i teimi o le iunga. We are living in the end time. We are. Ele ai nisi taimi e tā ua soi fuanga o taimi o leiunga. Today and now, the day that we are living now, it calls in the word of God the end time. Ma o le fionga le tua usoe, ele ai se mea tātou te masal saloai. O lo o iei le fionga le tua mea uma. A wafua ia e feita wina foil tu so fālinga fai mai. I, Jesus, have sent my angel. Who is the angel? What does the angel represent? The messenger to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. Now, like what I told you, who is the morning star? Jesus is the morning star. It says not only the morning star, but it what? It says here, the bright. Melfa Samoa, tau sirifia usoe, o lea fionga la lea tua. Fai mai poto Solomona, e ta tau o na tātou mutua su su iai. A fai o iloina la tātou fai tau fatas ia. A fai e te su su iai. Pe o na su su i le olo lino. O na e langonai lea o le matau ia iowa. Ma e mauai le poto i lea tua. Oh, fai mai upol tusi. A fai tātou te mtua su e le fionga le tua. A ua fatar peloan tātou su e le fionga le tua. A fai tātou te mtua su e pei la valete alu e su e le olorilo. Tau sirfia, ua mtua tumul tātou la rolangi tau fasea satani. Ua su e oloa, su e mea, su e tupe. Fai pisnis e tau fai, ia fata ma a inga e se awala e vave. Pele tupe o le poka o ame uma, o le pingo o le alu le casino, e tau mu faitanga tai mai leia satani, ina ia mai, ia wala ia e wha milione ai, peitai, fai mai le fionga le atua, a su e su e tatou le fionga le atua, e peia le te alu sa ili le olo lilo, o na lea, o na e langona i lea, o le matau ia iowa, teo si fia mafuanga, e mafu ai o na tatou le matatau ia iowa, a wai le aiso tātou taimi o whaalu le fionga le atua, amen? E le aiso tātou taimi. E te alu tae au, e te usu tae au, e whainga luenga. E sau e le lava, nofo le sofa, ki le remote, on the TV, and then go to sleep. Alfasiri, o iaiso taimi, e te ai ai ma e tau mawhai le fionga le tua, ia e malama lama, ma e i lor me lo fetalai mai le tua, i lana a fionga. Usoe, o le fionga le tua lo tau mai a te tātou, le taimi ua tea. Let me read in English. And if you look for it as for silver, and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord. I'm telling you, the reason why you don't understand the fear of the Lord because you don't spend time with God by reading His Word. E fai tau lo tātou tu se Iova, na tātou lolo lea, o na māta tau lea tua, lea whamele poto Solomona. Whauta se e tātou whalongoia, lei ungoia mea uma, i a tātou māta tau lea tua, ma vatu i a teia lea, levi inga aisea, au ho o mai lei tuwaso, o lana whamsinonga. Tau sir fia o le fionga le tua lo ta o maia o le taimi watea. Le taimi nei, le taimi o lumanai. It is all in this book. O lo ta ua le tusil nei, ia le taimi watea o le tatu lo langi. O lo ta ua le tusil nei, le taimi nei o le tatu lo langi. O lo ta ua le tusil nei, ia le taimi lumanai o le tatu lo langi. It shows to us the past, the present, and what? The future. Rona wingala, ele ai asa mea, et ta walwa et tau tilo, tilo inisi mea, ele ni tu si komi et fata wina I fale loapa e malanga iai le ai, o lo ile fionga le tua lo ta ua, o le pelu e yova e fata uma ai, iona I tu. Tau si fia fai mail perfeto Isaia. For I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times, things that are not yet done. Those of you who saw him to Vafine, may say, you owe to man to not to, I mea mua mua talumail vavau, awa owa ule tua, ele ai lava setasi. Ole atua ele ai se mate tusa. Le ai se se tusa mle atua. Fai maili sei am tāpu e fasulu ono lon fai busfulu. Olo faali taru maile am tanga me muri muri. Mai ana mua fo'i o mea ole faia. Olo faiane e tū lau pule o te faia fo'i mea uma o te loto iai. Woe, oi e tū lana pule. Na ole atua lava e tū lana pule. Fai mai upaltusi e fai ele atua, ia le mea e fina ngalo ia ele atua. So God is still in control. O le fiofil nei, o te manatu ai, o le atatu vava ai, I to tonu o le potu moe, o le tupu Nebukadnesa. O le nei tala o tatu loa, I taimi a vehei tātou keu siano tātou te tutupu ae, ma tātou whaalongo longo I le tala I le tangata o tāni elu. Na ia whaamtala ina, ia le miti a Nebukadnesa. O le fiafil nei, leala a tātou toioa I vava ai, mea na tupu le potu moe o Nebukadnesa, mea na tupu le moenga o Nebukadnesa, le miti sa miti a Nebukadnesa. A fai e te tanga I mai I le awala lea po le fai to'o lea. O le fai to'o lea tau Ishtar Gate. O le gate lea e te anga I e tonu o wā o Papelonia e matua pā whasolo atoa. E fai inga tā lava e se atunu po se malo o na oso fa ia Papelonia. A wā e fa a mau umona pā. A o le gate lea te alue inga I tonu e tau o Ishtar Gate. Olona winga, o ianga I atuai I to tonu se I eva ai I le potu moe o Nebukadnesa, o le tātia mai nā Papelonia. Ma o le mālole o Papelonia, po le ailea, sa fai ei le miti a Nebukadnesa, I enter mai tonu o Ishtar Gate. Pai mai o fai le miti a Nebukadnesa, le tasi po. Sa faila na miti. O le nā miti fai mail talal tusi, na matua tumu le loto Nebukadnesa I le atu tu vale. Wala anel tai au, wana le ilo le mea fai, fai mai, his heart was troubled. Watu tuvalele na lot. Tosifia. La ta faitawina. Ole luo tau sanga ole no fo inga nebukanes. Faiaile ole miti nebukanesa. Watu tuvale lona fina ngalo. Wale iloa ia sina sina moe. Ese ale miti fai mai. Ole miti nebukanesa. Watu tuvale toele maua sana moe. Lafsiri atu ya teutou tosifia. Ole ale me masani en mafua tatu miti. Mafua tatu miti o aitele le pisa le po, a. Mafua tatu miti ole ai leito le fani futalo, a. Mafua tatu miti ole le lolo le mulipipi, a. Mafua tatu miti ai leito le tatu, a. E mafua ai on tatu miti. Ai ole miti lena miti e nebukanesa e ese a fai mai. Watu otu vale lona fina ngalo wale loa e ia sina moe. In the second year of his reign, Nebuchadnezzar had dreams. His mind was troubled and he could not sleep. He could not sleep. Olona winga, ole mafua anga o mafuai, ona le mawasana moe. E ta tau lava ya Nebuchadnezzar, ona maala malama ilana michi. That's the reason why he was troubled and he could not sleep. Because he wanted to know and understand about his dream. Ona faiele ol tupu. E a ami taulait. Va fatau. Faitonga fiti fataulait. Atoa umala ukalteia. E fai loa mai le tupu lana miti. Ona lato umayelea. Matutu inumala tupu torsifia. Oise tupu. Tangata valea faisana miti. Ai a ami fai o mai fam tala mai limit. Ele ai seis. Le ai seis el mafu angan na. Na fale tonu ai. Ia e po poto sai tonu ma lo papel nia. A wala tau te le mar malama il mele utu. Ai tau sir fia. Like I told you before. Our world was in control by God. And is controlled by God and will be controlled by God. Amen. So the king summoned the magicians. All these enchanters, sorcerers, and astrologers to tell him what he had dreamed. See? There's no reason for the king to ask, tell me what's the meaning. But these people, they didn't know. Ona fatua ile ol tupu ya te ilato. Mai tala. Wa faila o miti. Wa atu tu vale ailo ulot. Ile fia ilo al miti. Wa utou sir fia. Ole miti ile na miti ai. E fia iloa. E ta tau na iloa. When they came in and stood before the king, he said to them, I have had a dream that troubles me. And I want to know what it means. Yeah, no, mai tangata nei, fai mai, wa lato tu, mai lumal tu. Ai, wautou sirfia, upol tupu, a outou fatu aituai, ole afasi o tia outou uma. Everybody will be executed if you don't tell me what does it mean. My dream. Le ale wingo la wa la miti. Tau sirfia ina wo atu tangata arioka ya tanielu. Matau yelu polo ingo la fasiotia la upo poto umo papel nia. Fai mai tanielu. Ave au luma le tupu se utala noa tu le tupu. Ia fatua i tuai le fina ngalo le tupu. Mafua angana na aluai tanielu luma le tupu. Se ia fatua i tuai le fina ngalo le tupu. Ona tau o tuai le tupu le winga. Olana miti. Tau sirfia usoem tu fafine. Ina ua foi tanielu ilona ainga. Foi mail tala altusi na ia fapo le poto na uo. Le au e pelu na lato uo e au mau papelonia. Na fapo le poto e tanielu. O le alme na lato faya. na sa ili le tua ile tatalo. Ale mele tatou te ofai, usoem tu fafine, o teimi uma e fape feon tatou so tai le tua, e fe so tai tatou me le tua, e ala ilo fa longo ile fionga le tua, a e faita wina le fionga le tua, e ala ilo tatalo ile tua, e te fe so tai tua ile tua, e ala ilo tatalo, lea na faia tanielu mono soa, na fe so tai atu e ala ilo tatalo, fai mai, na fa poto poto ma te talo tangi atu le tua le tua o le langi o le fa ali me lilo ia e fa i loa mai ai matou ia le mea le tupu sa lilo tau sirfia usoe ma tua fa fine na fa i loa mai le tua ia tani elu le miti le tupu sa lilo le ala wala e ala i talo sanga my friends it was prayer that God answered through Daniel, the dream. It had a mystery to them. So prayer makes a difference. Ema fire tatalo ona suil por kalama. Prayers makes the difference. Ema fire tatu fa pei fo. O le tatalo na, na tatalo foi Elia, a wina mai le afi mai le langi, na iloa ile tuo moni, na tatalo paulo masila itono le palipuipui, ma ununu fa vaya le palipuipui, na tatalo le tangata o le tua, o paulo, na saofanga i lato uma, na ola lato malanga ile vaa. Na tatalo foi Eliu, Elia, ta ofi le timu, ele i timu i tausanga itono mle afa, it was prayer that makes the difference. So if we don't pray, if we don't communicate with God, we know nothing. Why? Because we don't ask. So the Bible tells us we must ask God with all our heart, with all our soul, with all our mind, because God will show to us what became a mystery to us all. Woi, tout sirfia. Ole miti lena ne miti ene pkanesa. Ele miti o se aitele le po. A ole miti na tu ye ele tua ilona ma fau fau. God put that dream in Nebuchadnezzar's mind. Why? Because God was still in control. God wanted to tell Nebuchadnezzar what will happen and what will take place in the end time. Tau sirfia na lave ina ono le tangata o le tua. Ana le aita ni elu le tangata o le tua e le lave ina le au po poto i papelnia, se manuo fasiotia umal awata mamai, ma le au poto i papelnia. Ana le ai apelo amo le tangata o le tua, se mai manuo le fasa oina, ma tau fia. Ia fi ta sa tau, ona o ia lota. Pe mai famtelanga, ina ua uma ona faali atu ele atua ia tanielu le miti. Na watu loi luma le tupu, a rioka le tai au le tupu. Wo i luma le tupu. E town of Syria, Nebuchadnezzar ua e ma faya ea, ona fai loma ia tau lau miti. Tau sirfia, ana o tātou, tātou te mita, ha? E te mita mai whapea, ioe, leo un whia langa, o tangata e te talo. Ai si te sila o tou i le tali a Tanielu, o te le ma whia le tū puela u fionga. A o iai le atua i le a, i le langi. O le na te whaalia mea o lilo, ma wha i loa mai a Nebuchadnezzar le tupu mea, e o mai i aso a, o ala aso amuri. What does it mean? Tätä töväjä. But there is a God in heaven. Daniel lifted up God of heaven. He didn't tell Nebuchadnezzar, oh, I have a special wisdom because I went to the university. He didn't say that, but he said, there is a God in heaven who reveals secrets, and he has made known what will be in the latter days. Tova yel talal tusia. Fai mai olo yel tuile langi e faalia Nebuchadnezzar. Mea ia le aho o mai iasol nei lo tatu o lai. Taimi muli muli o le ata air talfasol pito o tatu o lang. Ia, fam tala lo e, Daniel. Mai Danielu, lau fionga le tuk, na e iloa leisi tu pua tele. E taun fa peat, oh ia, I remember now, you are right. Ole fasili, ole a lava le mea ua miti ei Nebuchadnezzar le tupua. Ia fa fomai utou. Ele i au mai ele atua le au ia Nebuchadnezzar i seisi lava mea. Aena fa awala mai e ala le tupua awa ole loto Nebuchadnezzar e fa sili sili iana tupua. Ole mafuanga na tuwa ele atua ele mafaufau ele Nebuchadnezzar ele miti e miti ele miti seisi lava mea ae miti ile tupua aisea na sila fia ele atua e faa sili sili e Nebuchadnezzar iana tupua la uoe usa mtu fafine oe mafai ele fatasi ma ele neye fiafi e faa penai tatou e iai mea olo faa sili sili lo loto ae leo ele atua. Ei mea, a fai e siri at oil tupe, e te iau e miti tupe. A fai e siri at oil e lottery lea, e te iau e miti o numbers ia o misi atau. A fai fai al pinko oe, to e tasi ala o maa lea, mai mau, o la walo to e turi te tau. Sa ufam talaina, ile matu e kale si, ile tasi asa, sapat. Te iau tolo kolo mai sa moro, sista la fai bai. Ea, aia, bea o maisina o tupe, nanga wou whalongo atu loo mangeso ngeso mai loo vai, o loo waso laki ala nei. Fai mai a vato na faifeau, ele tupe alu ele pinko ni maakeki oi Whangkong. Tau Silvia, e whaava lea tātou mafaufau e Satan. Whaava lea, e te alatu loa oi te tasi ala maa pinko. Ia, fai marasa, toi alu, ole manuia lea, ia la tua leise mea, toi leise mea, olo tae au, alu lo suel kesi na neipa. Wau tau sirfia usoe. O mea na, olo fai loma ya te tatou, fai mai, ia Danielu, le tupua Nebuchadnezzar na e loa le tasi tupua tele. Leo tato vava yato le tupua, ele lai titi aisea, ole tupua lea, olo ta ai umai, ele tala faso lo pito lo tato lo langi. This great image wrapped all the history of our world from the top to the bottom. God had intended to show Nebuchadnezzar the history right from the Babylon to our time. Yeah? Fai mai, Nebuchadnezzar, na e loa leisi tu puatele. Ya la tatua eva vai. Head of gold, breast and arms of silver, thighs of brass, legs of iron, feet of iron and clay, stone smash it down. Oi ngoia, me umai, tatu vavai, ya. Mai, ole la la fam talatu e Danielu. You are that head of coal. Tau si fia usoem tu fafin. mai e fam talanga se tasi tu stala lau iloa. Ana maua tu pua lea aulo na fai e Nebukadnes. Wa lava tu pua lea e fata maua inga ia e tatu lalo langi atoa. Tu pua aulo. Fai mai tani au Nebukadnes o le ulu o oe lava lea o le ulu aulo o oe lava lea. Ia ta fefer fia fio Nebukadnes. Oh, praise the Lord. I told Sylvia, o papelnia, natula mai papelnia e malo, e ono o lima, aena umar malo papelnia, ile PC, o le tilamo, e lima toruiva. La tatueva ai papelnia. Told Sylvia, no fea tato tou, o papelnia, e ivas furufutu le mau lunga wall. E tau feturi ei kariota e tolu e feitu unga e tonu mele. E malu pui puia. Sili e matango fie o le ai o papelnia na ilo sisi lava malo i le taimi. The whole earth prostrate at her feet. Nona winga, wa ifo lalangi uma i vai o papelnia. Ina wo tangata foi le ta uo archaeologist. Tangata eli palapala ilalo ia iloai ia mea lea matausanga. Vemai na lato maua ele tusi mai a Nebukadnesa. Tusi lea. Vemai ele manatu o Nebukadnesa e siri atu te mau a ina o papero nia ilo seisi lava e le mafeia e seisi malo e muri muri mai. O papa manei na fai loa mai tu tu singa ne Nebukadnes. Ele ai se malo e tu tusa ma papelnia. May it last forever. O le manatu ne Nebukadnes. O lona malo e tu maua e fa vau. E ai fa fonga uto. O le tangata la ele o setem. Tusa e praise tele setem ye Nebukadnes. Tu se o sea tuo o sadam ye Nebukadnes au tatu loa. O malole papel nia el taimo Nebukadnes. E onos fur maila ile tu saute. O Baghdad, i Iraq, ile taimi nei. O le malo papel nia, o le malo na Iraq, le tatu ke ye taimi nei. Malo na suipi le lalolangi atoa. Ai fai mai tala altus a mavai atu oe. Na mavai papelnia il tausanga e lima tolu iva. Mai and after thee shall arise another kingdom inferior to thee. O tau sir fia mai a uma atu oe a mavai atu oe. O la atu mai le si malo e le tu tusa ma oe. E ma losia oe Nebukadnes. Te ilo Nebukadnes a. Fa pea Nebukadnes ye tu mau ya fa vau ai o ele ai ele tu mau fa vau fe mai Danielu a ma vai tu oe ole atu lai mai le tasi malo ele tu sa ma oe ma le tasi o lono toru foi o malo ole apa me mea lea e pule foi lea ile la lulangi tau sirfia. Fam talatu e Danielu fai mai a uma oe. E tu mai il malolo na lua. Ma le malolo na tolu fai mai e pule la lulangi. Le ala u fam talina atu atu tau. O le aulo, o le fatusa o Nebukadnes. O fata fata ma o ngalima ia. O le fatusa na al malo me taim persia. O le o ngamnava lea. Malalo isungatit. O le fatusa na malo eleni. E suipi la lulangi atoa. E fafonga utou. O le wala len faumtiai Nebukadnes al malo Nebukadnes. Foye pele sara le tupu le fainga aitele. Mali e toa afesa ya teia. na inu waina fo ilumol to af fo yane pret sar a inu waina ya ami ipu aulo ma rion au mai ne ka nesalon tama mai ne mal mal wol fale ole tua Jerusalem ona fein wai lol tup mali sayatia ole taimi lea na fo yai fainga ai nei ua ma vai ne ka nesa a olona tali o pelsara ele awa oina pelsara se le sona mai ne ka nesa na ai ne motia i tau sanga fitu ta ta fa ta si ma manu o vao ele ya o ina ne e per sara se le sona ma ne pkanes to si fiel me alta talen fai wa ami ipu aulo o le mar maru Jerusalem mai e inu ia malana au tau pulen inu waina o mea pa ia wa au mai e faonga e inu ai waina le ava ona e tatu vai, mai o le teimi la lea, e le iloa e pelsara, o lana to ipu a lea. E le iloa e pelsara, o lana to e si kaleti a lea. E le iloa e pelsara, o lana to e si kalava lea. E le iloa e pelsara, o lana to e si va muli muli a lea po lea. A e te iu sau, mene, mene te kele. Vai. They were. What were you to eliminate? The bloodless hand. Lelima lace a toto, a lace a tino, lace a uru, lace a manava, now le lofilima. My tala to see if a meme I, the suicide tassi is aware, file law. The suicide right to a lame face tass. Aena mana tua ele sao te mai tai fai mai, te mana tua foi teime lou te maa, sa iai tani elu, leao toi sa uai tani elu. A ami tani elu toi sao, ile teime per sara e famtala. Mene, fai ta wina ele tua, lou malo, uo fai wina. Te kele, uo fuotia oe, ile fua, fatau tau awe lo oe wa mama sangia peresa wa vai vai ina lo malo wa foi natu ya me tai mai presia to si fiu soe e ese le le leio le tua ta u maya le tua fai mai ole a vai vai malo e u matu oe le kanesa na o mai lo le tai melo na tri au mai lor falinga lea. O le avae vae ina lo malo. Ai tu lai mai lesi malo. Fai mai e fuoi natu ya me tai impersia. O le malo lo na lua lea. Mene. Te kele. Uperes. E la tatu vavai. Se lau limas furu tau sanga. Na valo ia mai ai ele atua, ole a tupu mai mfana o mai tangata le ingo ia kuresa. 150 years before this thing happened, God called Cyrus to conquer the kingdom of Nebuchadnezzar. Vai, se lauri mas furtau sanga e fato a fana o mai ai. Ia kuresa. Fetala yele tua, kuresa, leala ufa wina oe. Ah, wale ai le tai tai ntupu ya papel ni, ah. Le tai tai, ah, ya tat vai. Ulo fa peon fetala ima yova, ile na fa au nuina ia, o kuresa ule u au tau, fia lo na lima tau mtau, ia fato ila loina nu iyo na luma, o te talaina fo isuru nga titi o tupu, tupu o Nebuchadnezzar. E talaina foi ona luma pui pui vai lua. Pa io pui pui le aio papelnia. E le punti e foi fai to. Vai mai le punti e fai to. Vo leva na valo mai ele tua. Le fa un tianga papelnia. La tatua vai papelnia. O au lava o te savariatu e o luma ma o fa. Lau leina mea mau pue pue. O te nutini ni. I pui pui apa mea. malo leo papelnia, paio malo papelnia, o te ngauia foi, fa mau o mea, ti ngara fa mau a, aina open lava. E ala tatwaila, Cyrus named approximately 150 years before his birth. What a God! The God, he knew the past. He knows the present tense. And he also knows the future. Ya, lau fam talatu atu tu, o papel nia. E alu oile vai le ta, o le vai ul frati. O le awala la le nfai. Na tupu lole li lea o kuresa mai le meta impersia. Sauloa, le vai la lea. Sauloa, fa pa le vai. Lo le ungo eri. Na fa pa ese le o le vai. Ai maua la avano na fita fita nei. E o ai ton. O le malo. Po le ai o papel nia. O le pola va lea fai fai ngā ai. Na oso fa ia e kūresa. Mana au. Le malo me taimpersia. Ma o ina le unga o papelnia. A ma vai atu oe. Ea, la tatu oa vai a papelnia. Vai iri e wala lea. Na oso tuai. Ishta gate. E o tu wala e open lea le gate. Ele ke ala to wala to fo ya to fo ona oe ole ona ol tanga te le wina ona ele an ai la fi fi ngai fai. Don't do that. Ya papel nia me time persia lima to luiva na umar malo me time persia tol tol tas ai tu mai le si malo al sanar sili. O al sanar sili lea, na taita ia le malo eleni, tau sifia, o le malo lea, na le tolu sulu tolu tau sango al sana siri ai oti. Oti le waina, le ai se tasi la tau, fapea ia la swipin la lulangi. I am persuaded that there was no nation, city, no people, where his name did not reach. Tau soem tu fapin, so tau ati atu tau. O le malo lea o Ellen. O le malo lea fatu sai le apa mea. It says here, we'll rule over the whole earth. Tau si fia e le mafuanga. O le malo lea o Ellen I na matua fapea e la swipi la lulangi ato. Aile ai. Malo Ellen I fai mai. Na uma I le tausanga le toru se lau toru sumar tas PC. E o le tausanga se lau ono sumar bala. Ya, la tatuai, finally, there will be a fourth kingdom strong as iron, for iron breaks and smashes everything. O le atare fatu so, vai ia le tupua mo o ngā vai. O ua mea mea, a o mea mea ya, o le ua mea malo, a le ua mea ya, matai tai, a. The bronze is easy to what? The clay easy to break. Metal is hard to break. Au fa tu sa ele malolo no fa. O ai malolo no fa. Maloloma. Malola na fai mai. Tu lai mai tau sangare se lau ono sumal valu pisi. E o atu le fa senturi. Maloloma. Le malole fa tu sa o nga vae ma vae. Fai mai. Olo na fafo e malo e malo si e peyo le wamea. A wae nuti li li ima tu ima momo mea uma ile wamea. Ya, e vae vae na fo ili malo. A wae e silfia, tapu vae mtam tamai e vae. O wamea isi mea. A o isi mea o mea ala faipo mea. A e peitai, e e lava ya te ele malo si ula wamea. A wana e silfia, le wamea. Wo filongia male o mea le faip. Mail talal tu se malo roma e malo losi si malo. Ai vai vai si malo. E pena i loa ese fulu tam tamai violet pua fa pena ona vai vai nan maloloma i malos fulu lea o tatu i nei ai fa fo mai o tam tamai vai foi o mes mea e fa pe lavar malo e malosini si mea ai vai vai ni si mea ai fa fo ngarau tou ai la tou te le pi le tasi lea i le tasi elem fai 10 kingdoms. The Roman Empire was divided into 10 kingdoms. But the Bible tells us they will never cleave to each other. Yeah, o vai lau to yai. Tam tamai vai fia se fu. Tam tamai vai fia mai. E u o mea isi mea. Ai o mea isi mea. E matai tae pe yol clay. Ai o isi mea. E malo. Yeah, let that vai. And whereas thou sawest the feet and toes, part of porous clay and part of iron, the kingdom shall be divided. Malore Roma, if I vai malo is a fulu. Yeah, let that vai malona. German, Switzerland, Falani, Italia, Engelani, Portugal, yeah, Spain, Spain, ah, Sepania. Or Psiri, fa fe maloya, et tolu maloya, waleo to ye termine. E fitu maloya lot toe, olea ye no fuanga sa ye maloya, a wale toe. This does not exist no more. Only 7 of them. Germans, Swiss, French, Italians, English, Portuguese, and Spanish. And these 3 over here, in which Roman Empire was divided. Maloya, ya to sirfia. Na ta umaya ele tuo maya na mua, e vai vai malo es furu, ele iva malo, ele fitu malo, ele ilima malo, it was 10 kingdoms. Siamani, Switzerland, Farani, Italia, Engelani, Portugal, and Sepania. Yeah, that's why I map a little money. Yeah. See? Totangaya. Malona, Oventala, Viscoda, Masuevi. Maloya, Leotoya, Leotoya. Yeah. As you saw iron mixed with ceramic clay. They will mingle with the seed of men. Yeah, my. Don't sit fear. Ava aita to omea, ma omea. La afe filoi, ma fana utangat. I don't sit fear, na tomu failure, o tupu malone, ina ye tu fatas. Tu fatas, ela fai poiponga, me fa por kiki. Tau fai Napoleone. Elei ma fai Napoleone. Tau fai na ia tu fatasi Habsburg. Elei ma fai. Oi Denmark. Olo tau tau iata Frederiksberg Castle. Iata King Frederick and Queen Diana. They were trying to get unite so that the whole 10 kingdoms of Rome or Europe will be united, but they cannot. You know why? Mail talaltus leanga ele pipi ile tasia ile tas. They shall mingle themselves with the seed, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. Epeia ona ese mai ile o mea mai o mea. Elem faien to tu fatasi malo Europa. Tok si fieleta mu faia a ele aisa walem faia aisa wa umana fetale maile tua. They shall not cleave one to another. Tau mu fai, Lord of Germany and royalty of Britain. To put together, they can't. They shall not cleave Louis XIV and Charles V, they shall not cleave because what the Bible tells us. They shall not cleave. Elepi, those who fear, don't find Napoleon, Tawalea, Waterloo, Natoilalo, Aisha, and Altala Tusileto, and find two Fatasi Europa. They shall not cleave. Don't fight Hitler. In a fato ilalomo sweeping la langiatoa. Lame fai Aisha. Wa umana fetala imele tua. Wa uma. E tu e tu lover me fetala imele tua. What God already told us, it will happen and it will fulfill. Hitler was trying his best to rule the whole world, but unfortunately, he didn't. He died. Namaliu not taumfaya tu fatasi maswipi lalang aisha ele pipi ile tasi ile tasi pai mai loa tanielu nebukanesa ole tu puol nana ilo e fa maoni lelia the dream is certain and the interpretation thereof is sure lono winga ele masar salo ele se ele pipelo. We may be able to see that dream is certain and the interpretation thereof sure. It was not a myth. It was not just a story. It had been planned by God for our world to understand. Now, brothers and sisters, God does not keep any good things from us. He wanted you and I to understand. Finangalo le tua ye malama lama il tatu ke lope malalangi il tatu ei. O mea ia ufailo mai le tua sirsiresa il tupu. Meo mai afea a amuli. E moni lava le lia. Fa maoni fo ilona lona winga e moni. Ha. Ea. La tatu ol vang mulmuli. Mai ona po tupuia. Ole ata vale mai ma. Ole ma le a ol te me ta vale mai ai. Ona nguti lili ai lea. Ole o mea. Ole o mea. Ole apa mea. Ole a rio. Ma le auro. E a mata atu ilan. O mea al tangata e a mata mai lunga. Fioso ilunga. Ai a fa male pele tu a mata mai fea, a mata mai taele. A mata mai tu fue. Fa mai a ol tai me saul ma. E nguti le li ma lo ia a mata mai ma lo ia ye nei. Ele a mata mai lunga wa wa uma papelnia. Ele a mata mai me taim persia ele a mata mai elen. I am matamai ile time yo maloya. Leo tatu wola ile so. Ona fin bailo leo tala. Ona po yetu. Fa tu ile tu lang yo maloai. E le fa umtia. E fa vau. O le malo fo ile tu ina tu yei se tas nu. Nati tu imuina ma fa umtia ye malo umalava. Aoia e tu maulava ya favau. Ele peo papelnia na uma. Ele peo me time persia na uma. Ele peo me elen na uma. Ai ole a tu ima mamo. Ma nguti lili. Vai ole tupua lea tatou te iai. And in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Ole ale malo, malo keriso, malo le fa me Jesu auto tal, lo mato to mai oilelang, yo o mai lo malo. Le malo le a fai mai le panta le rie Jesu. A e a fio mai lo malo. Mana tua mai au. Le fatali le panta. I le aso e fio mai le li. I lona malo. Le malo le a fai mai. E le fa umatia e seisi malo. E le tu inatu e seisi malo. Le malo le orkeriso fai mai le talaltusi. A o ele teimi e fio mai a Jesu. Mai ole a fio mai iau le langi e a fio mai lona malo. Le malo lea fai mai ole atu mau e fawavau. Le malo lea na whanau nau e lau fatua tua. Le malo lea fai mai le perfeto Isaia. Fauta ina walatou vaia Jesu e fio mai iau le langi o lo mato wa tua le nei. Ma lo mato tupul nei, lo mato fatari tari e diai. Lo siri ate oile fiafin nei. Mata ua sao ni oe. Ma lo uai, mole ma lo le atua. O le ase mea te tau on tatu fai e lesu. Oe ata mai satani, e te tai oe te alu me lea o ngam, fatau vaar soifunga nei. Aole vala au le tua mo oe mau le fiafine. Au ane i emisia le avanone. Tatou fatali mo on sai matatalu le rie. Ai a fio mai. Mana tua mai a i lo malo. Au ane emisia te ole tatou sa winga le tsoataya. Au te ole atu i ate oe. Ia e mant natu me ututupu le tatou ola. Lau fam tali natu ya te utu lea soa tae au. O le tatum tauku lea soa tae au o manu te tele wha no mai malisani. La extend tatu por kalama. I le pō nei mo lea soa tae au. Au ane emisia. La tatu lai fatasio lau fail tatu tae. O le tua. Faftailu o mai au tangata le nefia. Ele manao satani matou ki whalongo matou loa lau polo kalama. Ai whaftai le ava noa. Uomba yeo matou uso matua whafine. Matou te whalongo whatas. Oe a oa o mai ai matou lau fionga le tuspa ia. Matou te tatalo le li ie. A foi latou neyo latou a inga neipo. Ia ngoto le fatu le upo moni o latu fina ngalo maloto. Ia whala ve lave loa nganga pa ia. Ia latu fai ngā firifiri ngai firifiri ai. Ia muli muli ia te oelo mātu uri. Whaba nuiel nei whāpot tonga ato umu. Manuio mātu uso mtua whāfine wāsisi mai. Ona o lo suafa o mātu wole mwala autu ine Jesu. Amen.